Hit the chocolate flavor.
Marisa.
Turn the shop on records.
Russ Music.
Russ.
001. Yeah.
Raz 001. Marisa.
Nipembeleza, nipembeleza na mimi. My love. Unipera. Nazokupa nikikutomasa nitomase na mimi yote baby mimi nimwe nani alise mezi kama sani silia fikika tu yako haina mithani ladha yako fananishe na mimi galbi ya wangu.
Hello, hello. Hivi kweli unasikiliza? Do you know?
Nafsi yangu nisharidhike kwa na wewe. Pendo langu ni almasi unang'aa wewe. Umeniamini niwe wako milele. Niko lonely. Kama vile bado sijaona na wewe. Mana penzi letu bado gado, nimetulia nawe. Cause I feel your love, my love. Ulizaliwa uwe wangu mimi. Special love, my love. Baby you're my destiny, yeah.